ckmusicpromos.com.
Are you just a finoka?
Chalila Entertainment.
Tune la panga, ey. Finish film before na lachita. Nai bangi ke chapter. Regret sana taifai kamu life. Fira bambi ba ipishape mi knife. This life no balance. Chira bambi ba kumbila ma atani. Kelo ntila tuwandi uyu kusasanga. Nikwata na umbi uyu. Gai batila tinbesti. Ula wine usansana menshi.
Nane tika li kandifene kakanshi kaba pa kwa ngala. Nane tika li kandifene kakanshi kaba pa kwa ngala. Avantu kasangwa na wo kule kafye. Avantu kasangwa na wo kule kafye.
Fitumbu anibambi wa yali pila Elo nshiena wa manuti Yali shibi kwati wa mamuti Pressure nkwete ya kumpila finto For inofo shachitile Limbili fina mute mwisha kalikose kachita Kuko wa shai Shai shiba limbini vena Limbili nebo jose kunda mpingai Teja momo alenze batu yumba na kashito mfana limo na mochina
Nane tika likandi fene kakanshika wapa kwa ngala Nane tika likandi fene kakanshika wapa kwa ngala Avantu kasangwa na wo kule kafye Avantu kasangwa na wo kule kafye Imana ya mushina sena Imana ya mushimayo Imana ya mushina sena Imana ya mushimayo Imana ya
DJ Momo.
Hey, Momo Power. DJ Momo. Just what I
said.
Exclusive from ckmusicpromos.com.
Chalila Entertainment Music Production.